kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat gelgeleke sasa lama wolaka jel kabega sasaditti meter bandi 19 digdemi lama digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fanu romo amma jelkaba Fagov dioda radio satellite nail sativ internetin kannen saganta kenyor do vajirtan dagge fatota kenya jallata moakkamoltan jimata onkololis sagal barakumala mafudashan akalokops etiopia timmo fulbana digdemi saddet barakumala mafsaddet kesume sankesan rani namodan diti
with ne karora gudina aftranis formationi marsalam matarat mormito tawalin dubachun barbaachi sada jedu muchi minister etiopia mataw duti attamjirtu
Mumichi ministera Ethiopia kuma jallene jerte parti le mormitu wajin dubbatani jiru gurmu Tunisia ijarta demokrasi unda hammata da fojjetu tokko badasa nobili naga kabara kumala mafkud ashanitu kennamefi lamenu gabasale kenyo duke sati kopin kenya misoma kanarramo killensa dunyarra ti addesata elnino tifule fata Kopile kenya marafoga tumra saganta kenya tinu walin turajena da gifato ta kenya balen so dutif gara jallan tidebina
Utne karora gudina f transformation lamata rattimor mitota walin dubachun barbachisa taw mumichi misere Ethiopia Haile Mariam Dassalegn beksaniru parti len hangito kogaru waltaji kanarat kanin manne taw dursani beksaniru partiin qindo minni tokkummaa fi demokraasii adda humnoota demokraasii fi haqaa paartii demokraatawaa Itoophiyaa paartiin raa'ii Itoophiyaa dabalate paartiileen politikaa digdamni waltajjii kanarratti hirmaataniiru gabaasa kana mallaskaachuu ammaata erge tujubee dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa karoora kanarratti paartiilee mormituu waliin mari'achuuf jecha galma tokkummaa mootummoota akka finfinnee jiru keessatti waltajjii banee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayile Maariyaam Dassaalegn waltajjii guyyootii lamaaf turu kana haasaadhaan innaa banan hoogganoonni paartilee mormituuf deeggartoonni isaanii argamuu isaaniif galateeffataniiru. Sababa waltajjiin kun qophaa'eefis ibsanii jiran.
ይሄ መድረክ የተዘጋጀበት ዋናው ምክንያት የሀገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወክሏቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ያሉ
ወልገይን ኩንከን ቆጳኤፊ ፓርቲሌ ሞርሚቶታ ከሞርሚቶቹ ዳ ሙመታ በከቦኒ በከከነቲ አርገሙ ሳኒቲን ወሊን ዱበቹ ዳፍ
ከሮሮ ሞቱም ማለፈካይ ኩን ኦጂረ ከን ኦሉ ደንደው ለሚወን በየቲ ኦጂረ ኦልቹፊዮ ከአንቆፋ ጀቹዳን ወልተጂ ከነ ቆጴስኔ ጀራን ሐሳ ዳጌሰሳኒንስ ሞርሚቶታ ወሊን አደዱማ ኢማማታ ቀባቹን ቀሩማ ወሊ ገልቴን ቀምኑ ጀቹ ሚቲ ዋንተፍ ከን ረት ወልፈልምን ዮጅራተ ወልፈልምኔ በየተኮ ዋንቀምኑፍ ጀጭ ቀብጢስን ብራከኡፍ ወልትኑ ፊዱ ወልትቀቡፍ ዋንተፍ ወልገይን ኩን ምልካአ ጀዴን አማና ጀዳን ሞርሚቶን ወልገይ ሰነረተርማቹን ፈን ገምታ መድረክ ዳበጉቱማ ተኩማ ኢትዮጵያፍ ፓርቲ ሰማያዊቲ ድረታን ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይል ቃልጌትነት ከጀዳንቲ ሰደርካ ቢያት ወሊ ገልተን ቢዮደሳ ዮጅራተ ቆፋ ወሊን ዱበቹ ደንደኛ ኩንሞ ሆጂረነው ለጀቹላን ዴቢ ከነኔ ራጀዳን ወልተጂም በነመኩን ሐረከን ረት ማሪያተ ከንጡምራ መከሮረ ጉድናፍ ትራንስፎርሜሽን ይሰድራ ረተናተው ጉያቦሪሞ ከሮረ ሰላማታ ረት ማሪያተ ጀደመ ኤገማ
ቡልቼሲ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ሁምኖቲ ሪብጥ ሎልቶታ ካን ሲሪያ ሌንጂሱን አከሳን ሂደቶት እስላሚክ ስቴት ወራናን ጎቹፍ ያሊጎ ኢሱሳ በክሰራ ያዳሃራና መጅሩ ሆገኖታ ሙርነሙርሚቶታ ከሳ ከነን ፍለተማን ሂደቺሱፍ አከሳ ወራናን ሁምነ ኢትሆሩፍ ጀጀበሱ ዳጀዳን ገሬ ሌንኩን ጅጅራ ማርገምሲሰን ኢላሌ የሮሳን ገሬ አይስል ካን ሲሪያ ከሳ ወራኑ ጀልቀባን ቅሌን ሰራን ደገርሰ ከነናፍ ጀዳ ኢብሲ ሚኒስትሪ እትሳካ ዩናይትድ ስቴትስ ብራበ ሂዳቺሱ ፊ አካታ ጀባቹ ደንዳን ረቲ ፉል ፈቹንኩን አይስል ሲሪያ ከሰ ጅሩ ረቲ እንጂፈኖ አርገመ ጀጀበሱፍ ገርጋራ ከሮራ ሰጀልቀባ ካን ሁምኖቲ ሲሪያ ካንን ያደመዳለዋ ቀበለ እንጂሱፍ ሰገንታ ዶላር ሚሊዮን ዲበሸኒ ጋፈቱሱን ረኮ አከቀቡ ኢብሲኩን አማኔጅራ ሰገንታን ኩርብጥ ሎልቶታ ሃንገቶ ቆቆፋ ከነን እስላሚክ ስቴት ወራኑ በርባደን ገልመሰራ ጠያሮኒ ወራና ከፈረንሳይ ሀራ ሲሪያ ከሰ ታሌላ ሀራ ገጌሳ ከጅረዮተው አጀጃ ገሜሲ ዋርዲያ ወራክሳ ከን ኢራን ሲሪያ ከሰ ተጀፈሙን ቤክሰም ኢፕሰሜራ ጀነራል ሁሴን ሐመዳኒ ገረ ጀልቀበ ቶርባን ካናት ሁምኖቲ ሲሪያ ከነን አሌፖ ከሳ ጎርሰ ከናቱ ጅረኒ ሎልቶ ተገረ እስላሚክ ስቴቲን አጀፈማን ከነስ ደሜ ወራና ቢየቲ ከተ ገረ ዋርዲዮተ ወራክሳት ኢፕሰባሴን ቤክሲሴ ገሬ ወረ ሺያራ ከታተ ኢራን ሲሪያ ፊሚቹ ጭምቱዳ ደገርሰ ወራና ፊ ሲሪያ ሞቱማ በሽር አላሳዲፍ ላቱቲ ፉፍቴቲ ኩኒስ ወጎቲ አፍሪፍ ገሬ ሪብጤ ሎልቶታ ሱኒ ወጅን ወልወራንሰ ገጌሰ ሜረቲ ቱሬ ሁምኖቲ ሞቱማ ሲሪያ ኢራኔ ፊዝቦላ ሌባነን ኬሳ አከሱመስ ራሽያን ብረ ደገርሰ ቀበኒኒ ሪብጤ ሎልቶታ ብየቲ ዋልታ ኬሰ ጅረኒረት ሀሌላ ለብሰኒ ጅሩ በዳሲ ኖቤል ከነጋ እኒ በረና ጃርሜዮታ ፉር ከኔን ጉርሙ ብዮሌሳ ተውዳን ቱኒሲያ ኬሰት ወጀተኒ ከነሜ ጅራ ኩኒስ ቱኒሲያ ወራቅሰ በረ ኩመ ለማፍ ኩደ ቶኮ ብየቲ ኬሰት ገጌፈማ ቱሬ ኬሰት ገረ ዴምሰ ዴሞክራታዋ ተቀቼ አከጨቱ ጎቹፍ ደገርሰ ጎዳኒፍ ተውን ኢብሰሜራ ገባሳ ሉዊስ ራምረስ ነሞዴስ
በዳስኒ ኖበሊ ነጋ ጃርሜቻ ፈከከነሙ ሙርታውሳ አረመጋላ ሱድን ኦስሎራ ከለብሰን ኦገና ኮሬ ኖበሊ ካቺ ኩልማን ፋይፍ ቱረን
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015
ኮሬ ኖበሊ ከኖርዌይ ጃርማን ቱኒዚያን ዳያሎግ ኳርቴት ወራክሳ ጃስሚል ከጀደሙ ከበረኩም ለማፍ ኩደቶኮ ቱኒዚያ ከሰት ግግየ ሰመራ ጀልቀበ ዲሞክራሲኑ እንደሐመታተ አከብየቲ ከሰት ጃረሙ ቆደ ሙርቴሳ ጉማቹ ሳኒፍ አካ በዳስኒ ኖበሊ ከበረኩም ለማፍ ኩደሸኒ ከነሙፍ ሙርታፈመጅራ ጀደኒ ጅሩ ጉርሙን ኳርቴት ጀደሙኩን ወልዳሌ ሆጀቶታ ቱኒዚያ ሊጊ ምርገነሙ ማ ቱኒዚያፍ ወልዳቦ ተሰራ ቱኒዚያ ራሁንዴ ሰሜ ኦገንቺ ኮሬ ኖበሊ ረንዴቢያ ኦገንቲቲን ኮሬ ኖበሊ ኩሊማን 5 ዋይ ጉርሙሰና እና ኢብሰን ዴምስ ዲሞክራሲማ ራፋማን ቱኒዚያ ከሳ ሰበባ አጀቻሌፊ ተዝገቢ ደብንሰው መታቲን እና ሁንኩታው ጥያቴ ቱረቲ ሆጂ ሳጀልቀበል ዳምኒኩን ጀረኒ ጅረን
It established an alternative, peaceful political process at a time when the
Yerobiyettin afan walwaran sarregese turtetti demsa siyasa karanaga akkamala filatamatti gaddabe jerani jiru Tunisian biya barakumala mafkudatokko yero jalqabatif warraks ummata boda Arab Springs jeramu keessat jalqabameefi humman hidira mormitin karatiyae presidenti biyatti durani Zain El Abidine Ben Ali taitarra ittibukise gamakani niyu enna ilalamu biyota warrags Arab Springs keessat geggesame keessa kamilkae agammage katunizia tijerame jira garu enna biyatti malammaltumma hojid abumma dargaggota dibarra arka sodomishanifi hala dargaggon heddun gurmude fintaleyi islaman awatamajiran walin walqaba walanso walqaba jirtotti milka enni kun agam demu danda ka jedu amalle gafiduma tunisian biyo tabirodaf akka fakkenyataatu kanabdi qabu tawdubata arra koren badasano bili ka norway ka sudin radubati
ቢያዳን ቆደሚን ሳረከታ ጅርቱ ሊቢያፍ ሞቱ ማሃራ ተኩማ ንጃራ ሙንዴሱ ያዳ ሃራ ዲያት ሊቢያት ጅሊ ተኩማ ሞቱ ሞታ ለብሰን ጅራን ኩኒስ ጄ ቀምሳ ፎከረ ሲያሳ ወጋፍሪ ለኮፍሲ ሰጥ ኡሙርሲ ዞፍ ተርካም ፊጆ ደጀደሜር በርናንዲኖ ሊዮን ጅማታ አ ሞሮኮ ራከ ዱበተንት ሞቱ ማን ሃላ ከሲ ኑንዴ ፈሙፍ ጅሩ ኒሚልካ ጀኔ አመነ ጅራን ለሚ ወሊቢያ ቢየሳኒ ኦልቹፍ ጫራሴ ነቀቤ ሰርገቹ ቀቡ አከካሮራ ለፈካመት ሚሴንሳ ፓርላማ ትሪፖሊ ከሰቲ ማደ ፈተራ ፋይሰር ሰራጅ ሙምቻ ሚኒስቴራ ከታ መቃዳመን ኢሳኒሲ ነሞታ ኢቲያና ሳኒ ተ ሰዲቀባቱ ሚኒስቴሮ ኒጃሞ ካውንስሊ ፕሬዚዳንቱ ማካጀዱ ሁንዴሱ Motumma hara dabu fiyadi diate kun denka gudatu isa mudachuf jira. Mormitoni parlama kan nentri poli ke safi warri gama baha ke sajiran raggasi suk abu. Garelen gamla menirra wal warana jiran isi ratti waligaluk abu jadamer. Barre saduren tokumma motumota banki mun wal lapsame kanasimatani partile libya ke sa hundumtu waligal ter anakafutatan gafataniru.
Karagaa jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afaan oromoti dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'e walleeleen arrasiniif dhiyeessinu ka biyyoota alaati wallee riyaana kanaan isin affeera istee jedha hin deemiin turi jechuudha kunu. Leriana kanaf gudda galato mitinjenna kattin boartan abdikabna daggeffatoota keenya amma jeron galgala keessa sala maf daqiqa 44 tejras Washington DC timo ware boda sa tokkof daqiqa 44 kon torballama tiero tokko kadiatu kopim somat jijjiramni qilleensa addunyaa biyya hedduu yaaddessuutti jira. Biyyoota hagi tokko uummata isaaniitti bokkaa guddaa lolaa fidutu dhufaa jira of eeggadhaa jechuudhaan qopheessuutti jiran. Wanni qilleensa addunyaa jijjiru keessaa tokko elniinoo ka jedhamu. Gama Itoophiyaatiin maaltu jira gama kanaan? Gama addunyaatiinoo? Soran kanratti as America ra scientisti ab America Noah jedamu keessa hojjetu dubbisee jira. Akkasumas immoo gabaasaalee adda addaa walitti qindeessuudhaan waan dhiyeessu qaba. Kunoot.
Ayyalan babaaroo xoole. Agi tokko bokka sila argachuu malee dhabe. Aghaani bokkaa roobee caamuu didee lolaan lafa fudhateetiin nan baqachiisa. Gam tokkoon bubbeetti garbaaf galaan namirra gargalchee biyyi fudhatee namii falachuu itti jirgamuun jirutti. Womtaateefuu iyyuu qilleensi addunyaa jijjiirama deemuu jiru kun wom hedduu yakkee waan hedduu midhaasellee tokkoo cafii tokkoo badii baanan taane. Qilleensi waan hedduutti jijjiira. Qilleensi yoo jijjiiramu laf durii oowwituutti qabbanaa laf durii qabbanooftuutti ammoo oowwii hag dabra. Addunyaan eegi qilleensi jijjiiramaa deemuu jiru irratti marii teette gannedduu keessi jirti. Korii tokkollee ammallee paarisitti taa'uuf qophii jiran korii addunyaa ka saayintistootaa fi doktorootii hedduun irratti dhufan. Qilleensa waan hedduutti jijjiira. Lafti baddaan gurraattiin yoo oowwii hag itti dabre biyyee deemtuu taati. Baddaan irra dhumatteetiin. Waan qilleensa addunyaa jijjiiru keessaa tokko El Niino. El Niinoon durii Ispaanishitti akka maqaa ilma dhiiraa jedhanii akkuma naannoo baasan kaanii amma maqaa jijjiiram qilleensaa ta'eetiin deemuu jira. Akka ogeeyyoota raaga qilleensa addunyaa jedhanitti qilleensi Afrikaa gama bahaatii bokkaan dhufu dhihoottuu Afrikaa gama bahaatti baafata. Keessattuu keenya keessatti jijjiirame qilleensa kunin bokka guddaa fidaa jedhaniitiin namuu lola sodaatee hagi tokko gara laf tabbaatti ol godaanuu jira. Paarlaamaan keenyaalleen akka mootummaan isaanii balaa El Niinoo duraa uummata dandamachiisuu danda'u qopheessisuu jira. Waan hedduun falachiisuu jira qarqaarsitti barbaaduu jira. Akka warri afaan galaana qubatu, afaan garbaa qubatu, afaan haroo gugurdoo jala qubatu laf gaaraatti ol godaan yookaan ammoo laf tabbaatti ol godaan yookaan ammoo falaatti tolchuu jira. Akka oduu dhaaba saayinsii ka New Scientist jedhu irraa argannetti El Niinoon barana haga bara 1998 kan ga'uufa danda'a. Agi tokko ammoo agas hin hammaatu jedha. Gaafas lolaan haga dabre bokkeenni roobee caamuu didee garbii uummati irra gargalee nama hedduu fixe. Gaafas garnam 120 dhumate. Qabeenyi doolaara biliyoona 100 dhiyaatutti bade. El Niinoon yoo qilleensi addunyaa gama dhihaati garba irraa bubbisa dhufe dhiqqaatuu fi yoo bisaan garbaa oowwoon addunyaa gama bahaatti faca'anii Ameerikaa gama kibba kaane bokkaa fiduu danda'a. Koreen fannoo diimtuu addunyaa. Ammaayyuu biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran lolaa guddaatti isaanitti dhufuu danda'a jedhaniitiin uummataan of eeggadhaa jechuu jiran. Keeniyaan duruyyuu uummata ofiitti dhaamatti. Jijjiirami qilleensa kuniin biyyoota gara Saawuz Ameerikaa jedhan kaakki Chiilee Peruufaa lolaa guddaa itti fiduu danda'a jedhanii eegan. Jijjiirami qilleensa kuniin Awustiraaliyaa gama bahaatti lafa akka malee oowwise. Indooneeziyaalleetti akka malee lafti oowwite baddaan gubattee dhaamuu didde. Maaleeziyaatti muki baddaa wal rigee gubateetiin manneen barnootaa 17 ta'uu cufsiise. Ameerikaa keessa godini Kaaliforniyaa duruu baddaa muki isii yoo aduun oowwite wal rigee gubate qabaachuun beekamtu baran akka gabaasa New Scientistitti bokka dansaa argatti balaa irraa dandamachuu dandeetti. Jijjiirami qilleensaa kunin Afrikaallee waan hedduun rakkise gam tokko biqiltuu qurxummiin garbi keessa soorachuu dandeettu jalaa fixuu danda'a gam kaanitti ammoo bonaaf bokkaan dhufa. Waan qilleensi jijjiira keessaa akkuma reefullee jenne tokko yoo bisaan garbaa akka malee jala ol oowwa dhufan. Afrikaan gama tokkoon garba indii jal jirti. Bokkaallee agi tokkoon achi argattillee Dr. Mark Aiken dhaaba to'annoo garbaa fi qilleensa Ameerikaa Noah jedhanitti itti gaafatama dhaaba Corals Bleaching jedhaniiti. Coralsiin tuni akkuma reefullee jenne biqiltuu garbi jalaa ka qurxummiin soorattee jiraattuun biqiltuun tuni amma dhumachaa deemuutti jirti. Jijjiiram qilleensa kanatti akkam biqiltuu tan gossuu jira yoo lafti itti oowwitu biqiltuun achi jalaa suni noo hin gubatti. Reefu asuma Meerilaanditti bilbilee dubbiseetiin waa gaafadhe gama El Niinootiin maantu mul'ataa jennaan.
What we're expecting is that the Indian Ocean is going to be much warmer than usual in 2016.
Akkani je doktar garbi indii hag duruu illee caala bara 1916 keessa ganna dhuuf keessa jechuu akka malee oowwaa jenne eeguutti jirra. Taan ammoo biqiltuun silaa qurxummiin garbi keessa soorachuu dandeettu akka malee dhiqamteetiin baddeetiin qurxummii waan hedduu waan nyaatte dhabdeetiin yookaan ammoo gara jirtu jijjiiratti yookaan ammoo waan hedduu ta'uu dandeetti. Keessumattuu warri garbaaf galaan jalqubatu jireenni isaanii hammaachuu danda'a. Maan jennaan jari kun qurxummii qabatee waan jiraatuu fi jireenni isaanii irraa hammaachuu danda'a. El Niinoon barana laf tokkotti bokkaa guddaa laftaanitti ammoo bon guddaa hammeessuufa dandeettii jedhu Dr. Mark. Amma ammoo Itoophiyaatti deebina. reefu Finfinneetti bilbilee damee raaqi qilleensa Itoophiyaa keessa addee caalii dabalee dubbise. Amma gama bokkaatiin eessafaatti bokkaa argachuu jira jedheetiin waan jira gaafadha. Akkana jette.
Amma gizee yeroo bonaa kana darbee darbee duumes reefu uummachaa hin jiru yaa jiru malee kutaaleewwan kibba lixaa keessaa akka lixaa Oromiyaasis rooba hanga kana guddaa ta'uu baasus Tigraay irra ture roobni guddaan guyyaa tokkoo fi kara shiree irra ture miilimeetirii 30 ol roobeera. Amma kana babal'inaan qabuumote hanga ammaasis roobni kun ganna keessa hin dhufa jechuun gaa kontiiniyasii akkasii rooba jechuu osoo hin ta'in. Darbee darbee hedduu irratti rooba yeroo isaan eegganne kan uumamu. Amma gara Somaaliittis darbee darbee hin jira. Kurbee kana keessa jechuu kiyya. Lafa baddaa kibba naannoo Oromiyaas irratti harkii baalee xiqqoo rooba jira. Yaa ta'u malee roobni kun akkasi babal'inaan qabaatu hin ta'in bakka tokko hin roobaa bakka tokko hin dhiisaa haala kanaatiin hin jiru. Illiinam kan mul'atu durumattu yaa'u naachiraal fenoomenaadha. Ni jira duratti waggaa 10 akkanas kan mul'achaa ture. Yaa ta'u malee amma yeroo dheerootti akka dookumenteetti riisarchiin agarsiisutti firiikweensiin isaa dabalaa dhufe waggaa 2 amma hanga 7 gadi siqee raawwatee dafee dafee dhufuu qabe firiikweensiin isaa hin dabalee. Kun maaliif uumama kilaayimeet cheenjii wajjin wal qabateetidha. Kilaayimeet cheenjii jechuun inni qilleensa addunyaa irratti dabaluu jechuun atmoosfeerii irrattis oshinii irrattis. Hunduma irrattuu dhiibbaa qabaa haala kanaan wal qabatee egaa Eliinoon dafee dafee uumamuu waan danda'ee Eliinoon dafee dafee uumamuun kun immoo yaa'ee rooba gannaas irratti dhiibbaa qaba jechuun akka hanqina qabaatu roobni hangaanis babal'inaasinis iddoowwan baay'ee irratti akka olii gadi ta'u akka haala tokkoon hin deemne bakka bakka hanqinaa bakka bakka immoo ni jira haala kanaa dhuuma rooba bunaati irratti garuu. Iddoowwan rooba argachuun irra hin jirre irratti akka roobni jiraatu jechuunis yeroo bonnaa kan beekamu biyya keenya keessatti irra jireenya irratti jechuunis giddugala kaabaa fi bahaa kana irratti kan eegamu qilleensa gogaa aduu fi iddoowwan lafa baddaa guutuu biyya tokko tokko irratti immoo qilleensa qorraadha kan mul'atu. Yaa ta'u malee yeroo Eliinoon jiraate roobni yeroo isaan eegamne naannoo kana irratti kan uumamu naa Eliinoon gaa. Biyya keenya irratti rooba biyya keenya jechuun siivin irratti waqtii irratti dhiibbaa kana qaba.
Qilleensi akkaan jijjiiramuun kun Itoophiyaa keessatti akkuma beeknu nama hedduutti akka gabaasii gargaraa jedhuttis immoo nama miliyoona hedduutti iyyuu gargaarsa ariifataa barbaachuu danda'a gargaarsa eegachuu danda'a. Yoo walitti ilaaltanii jettan jijjiirama kan qilleensa kun nama gam miidhuu danda'a yookaan bokkaa dhabuun kun nama gam miidhuu danda'a yookaan nama gam beelessuu danda'a yookaan nama gam dheebessuu danda'a.
Egaa naannoowwan rooba gannaatiin yookaan rooba roobuun gargaaramanii too qonnaa ofii gaggeessan baay'isee uumaa irratti rakkina irratti uumaa lammatas mooyyaa horsiisee bulaanis bishaan dhugaatii fi marga argachuudhaaf rooba barbaachisaa iddoowwan kunis baay'isee rakkina argata. Akka ganna baranaatitti jechuunis roobni baay'isee hanqinaan qabaatu kan ture walakkeessa biyyaa gara bahaa jechuunis. Kaaba baha biyyaa lafa baddaa kibbaa akkasumas baha guutuu biyyaa darbee darbeettis gara naannoo Amaaraa keessatti maalifi roobni barana roobe kuni iddoo tokkotti hanqina iddoo tokkotti gaarii iddoo tokkotti gogaa akkas gatii irra jireessa walakkeessa biyyaa gara bahaatitu baay'isee rakkina roobaa kanaa saaxilana bahe.
Yoo Eliinoo jijjiirame qilleensa akkaan dhufu kana. Dhibii waliin dhufuufa danda'a fakkeenyaaf midhaan isaati kan keeffa caasan waan akka ifa waan akka bombii midhaan nyaattuufa waan akka raammoo midhaan nyaattuufa waan akka nama mul'achuu jirti arguu jirtu waan durii hin beekne waan midhaan nyaata bineensi midhaan nyaati xiqqaa.
Egaa kuni uumamuu ni danda'a maaliifii roobni gahaa hin taane ta'aa iddoowwan tokko tokko irratti immoo yaa qilleensa gogaa ni ifa haala kana akka biyya keenyatti maal goonanii raaga haala qilleensaa kana qo'annee raawwannee warra ogummaa. Qonna qaban jechuunis ministeerri of agirikaalcharii keessa warra jiru wajjin walitti dhufee raawwannee haala roobaa ittinnaa isaan immoo yaa'ii qonna irratti maal uumamuu akka jiru jedhanii ogeessa qotnaa wajjiniin hojjetee jennuuf isaantu kana decided bu'a.
Mee amma jedhuuf keessatti Itoophiyaatti bokkaan jiru maal fakkaata? Torbaan dhufu keessatti lafti bokkaa argachuu maalti faan jirti? Maalti mul'a jijjiirame qilleensa kun maal fiduu danda'a? Bokkaa fiduu danda'a moo boonaatti mul'atu moo?
Akka jechuunis raaga haala qilleessaa waan itti gargaaramurraa ilaallee akka arginetti darbe darbe kutale wan kaba dicinis lit amara lit atagra den shangul gugun gambella lit oromia kasmas la fabadda kibafi ba gutubiya somale re da balase ummasota kibati si gambella ne dowon to kotokorati roba argachu akadanda roba babaline kabocho ton tain dowon to kotokorati roba argachu akadanda leega
ade cali da bale ragi kallen sabiyo le sarra guddo sigala te fadda khara de mu jira jete khara naga de mi naga waga khis
ya ehamma
cali rabbi ehamma kada ga jirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fan romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina mozambique enya kana duka ala fajala biye sheke sa qulqulle se jette labsu she united states simatte jirti biyota adunya kana kesa duka to tala fajalan midan kan ragay kesa to kukatate mozambique baradibba kudu sagalif sagaltami sadi eroshen walitte buinsa kurna heddura dandamat united states ummata biyette walin michumma ummachu tgamadde jirti akuma kananis nageenyaaf tasgabbi hawaasaalee fooyyessuuf kan oolu doolara miliyoona 55 gumaachite gargaarsa kana kan kennites karaa sagantaashee kan waliigalte meeshaa waraanaa dhabamsiisuutiin ture ameerikaan michummaa arjoomtoota hawaasa addunyaaf deeggarsa dhaabolii dhukaatota lafa jalaa dhabamsiisan kanneen biroo waliin ta'uudhaan of eeggannoodhaan hojiinsaa akka raawwatamu ciminaan hojjechaa turte miidhaa ittisuuf jechammoo hawaasicha karaa barnootaan dhaqqabuudhaan akkasumas gargaarsa wal'aansa fayyaaf tajaajila hawaasaa kanneen balaarraa dandammataniin ga'uuf gumaachitee jirti. United States biyyoota rakkoo gargaarsa namoomaa qabaniif deeggarsa maallaqaaf teeknikaa kennuudhaan addunyaa keessaa bakka duraa qabaachuu isheef ni boonti. Erga bara 1993 qabee lakkoofsa dhukaatota yeroo waraanaa dachii jalatti hafan gadxiqqeessuuf biyyoota 90 oliif gargaarsa doolaara biliyoona 2 qabxii 5 tilmaamamu kenniteetti. Tattaaffiin keenyas jedha gulaalaan kun yaada isaatti fufuudhaan tattaaffiin keenya waggaatti dhuka'aa lafa jalaan lakkoofsa namoota du'anii gadxiqqeesse biyyoonni 16 immoo dhukaatota lafa jalaarraa walaba akka ta'an gargaaree jira. Biyya akka Mozambikiif dhukaatota lafa jalaa dhabamsiisuuf deeggarsa kennuun walitti bu'iinsi erga xumuramee booda akka dandammatan godhee misoomni akka babal'atuuf sababaa ta'e. Malli kun malattiin United States addunyaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'u gootu keessaa tokko jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffatoota keenyaa marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com seenuudhaan sagantaalee keenyatuun dhaggeeffatiin haftan yookaan immoo irra deebitanii dhaggeeffachuu feetan argachuu dandeessu. Feesbuukii keenyarraa achumarraa bantanii itti seenuudhaan odeeffannoo argachuus ta'e mariitti hirmaachuu ni dandeessu. Cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannan keessan qooda guddaa qaba dhaggeeffatoota keenyaa nuuf barreessaa nuuf bilbila. Teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif immoo teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irraa nuuf kaa'uu dandeessan 2225942 extensioniin 13. Feesbuukiin keenya yoo nu qunnamuu feetan immoo teessoonsaa Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jettanii yoo seentan nu argachuu dandeessu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 1280 1291 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.